Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Abaduteze amatwi mwese ndabaramukije. Turakomereza ibiganiro byacu ku makuru, turakurikizaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Ikaze ku ijwi rya Amerika, duhere rero ku makuru.
Mwaramutse Genia, mwaramutse namwe mukikirana ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Umuryango umwe bwa Afrika uraremesha u Burundi ku mugambi wayo wo kurungika inteko zicungera amahoro mu Burundi atayindi ntumbero ufise atari yo kugarukana amahoro muri ico gihugu kimaze amezi umunani mu ruhagarara. Amakuru dukesha itororokanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters mu ntango z'uku kwezi kwa 12. Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika wamenyesheje ko witeguye kurungika mu Burundi inteko ziharugwa ku 5,000. Igikorwa cy'izo nteko ni ukukingira abasivile bariko barapfa inyuma y'aho Burundi busokeye mu ntambara haraheze imyaka 10. Bubaye bwa mbere ubwo rwego rwa Afrika rufata ingingo yo kurungika inteko zago mu gihugu kiri muri iryo shyirahamwe, naco ntikivyemere. Uburundi bwashikirije ko izo nteko zizoba zije guca kubiri n'ubwigenge bwacu, kandi ko ata nteko zizokwinjira mu gihugu Uburundi butavyemeye. Ishyirahamwe ry'Ubumwe bwa Afrika ryashikirije ko umukuru arirongoye Nkosazana Dlamini Zuma yavuganye na Perezida Pierre Nkurunziza w'Uburundi. Yamusobanuriye ko Ubumwe bwa Afrika tawundi mugambi ufise atari gufasha leta y'Uburundi n'abarundi mu gihe bakeneye imfashanyo, nk'uko ryiyemeje gufasha gutora inyishu ku mugabane wa Afrika mu gihe hari ingorane kanaka zadutse. Dlamini Zuma yamenyesheje ko Ubumwe bwa Afrika bwiteguye gutanguza ibiganiro na leta y'Uburundi kugira barabire hamwe uburyo bwiza bworohereza irungikwa ry'izo nteko mu buryo butahuwe kumwe n'impande zose, kandi budahungabanya imigenderanire hagati yabo. Uruhagarara ruri mu Burundi rwatanguye mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka wa 2015, inyuma yaho Perezida Pierre Nkurunziza atangarije ko agiye kwitoreza ikiringo kigira gatatu. Iyo ngingo yatumye haba gushaka gutembagaza ubutegetsi kwakurikiwe n'imigaragambyo y'abadashigikiye ico kiringo. Ishirahamwe mpuzamakungu ryatangaje ko abantu bashika 400 bamaze gufa muri urwo ruhagarara. Ubwo bwicanyi bwatumye ibihugu bigize akarere birakara, mu gihe ako karere nyine gatinya ko gashobora kwadukwamwo ihonyabwoko nk'iryabereye mu Rwanda harashize imyaka 20. Dlamini Zuma ahamagarira impande zose zishamiranye mu Burundi kuganira bahuza mu biganiro bigiye kongera gutangura kuri wa mbere itariki 28 z'uku kwezi mu gihugu cy'Uganda. Muri Iraq, igisirikare cya Iraq kimenyesha ko inteko zacyo ziriko zirinjira hagati mu gisagara cya Ramadi, kandi ko cegereje kwigarurira inyubakwa za leta zafashwe n'abagwanyi ba eta islamike. Igisirikare cya Iraq cyamenyesheje ku munsi wa gatandatu ko kiriko gikoresha ibitero by'indege kugira zisambure ibisasu byatezwe mu kuzimu n'abagwanyi ba eta islamike, kugira byorohereze inteko zo hasi kubandanya biyagurira karere. Uvugira igisirikare cya Iraq avuga ko basigaje imetero ziharugwa ku majana kugira bashike ahari izo nyubakwa za leta, ariko ntiyatanze igihe kanaka inteko ziwe zitekanya kuzoba zirukanye abagwanyi ba eta islamiste baharugwa ku gitigiri kirenga ijana muri ico gisagara cya Ramadi. Mu gihugu cya Siria, umugambi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni wari wumvikanywe ko wo gukura abagwanyi ba eta islamike mu gace barimwo kari hafi y'umurwa mukuru Damase ntukibaye ku gihe nk'uko wari wategekanijwe. Ayo makuru ava mu bajejwe umutekano no mu bakurikirana ibibera muri Siriya. Avuga ko imvo yabitumye ari yicwa ku munsi wa gatanu rya Zahrani Alushi yararongoye umuhari w'abagwanya leta ya Siriya. Uwo nawe akaba ari we yari yemeye ko azokingira umutekano w'abo bagwanyi ba eta islamike mu gihe bazoba bariko barimugwa. Ejo ku munsi wa gatandatu niho hari hatekanijwe ko bamwe mu bagwanyi 400 w'umuhari wa eta islamike co kimwe n'imiryango yabo bakugwa mu kibanza basanzwe barimwo kiri ku mugwa mukuru Damase bimurigwe mu gisagara ca Raka gisanzwe arico biziziyemwo. Uwo mugambi wari wumvikanywe ko nawo ni mu ntumbero yo kurangiza intambara imaze imyaka 5 isinzikaje igihugu ca Siriya.
dushimiye mugenzi wacu hutugezeho ayo makuru. Nshuti zacu, muracyateza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu ni umwanya noneho tubagezaho ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Tubahaye ikaze nshuti muduteze yombi muri uyu mwanya w'ikiganiro ejo. Mumaze kumenyera kandi ko mugikurikirana buri cyumweru ku isaha y'isaa 11:35 akaba ari ku isaha y'isaa 9:35 ku isaha ngenga masaha GMT ndetse kigasubiramo ku isaha y'isaa 2:05 n'isaha y'isaa 11:05 ku masaha nimugoroba. Kandi no mu yindi minsi gikurikire kwa kane no kwa gatandatu ku isaha y'isaa 12:00 za mu gitondo ku isaha mu Rwanda ni Burundi. Muri studio muri kumwe nange Nicole Muziranenge naho nkuko bisanzwe hoje nigena ahagarariye iki kiganiro. Nawe hari icyifuzo, inama cyangwa igitekerezo, bidusangiza unyuze kuri nimero yacu ariyo 0784 12 82 32 cyangwa se 0782 82 32. Ndetse haramutse hari ibindi biganiro bya ejo wacikanywe, bisange ku rubuga rwacu ari rwo www.ejoyouth.org. Dutangira ikiganiro cyacu cya none, reka dutangiye duha umwanya mugenzi wacu Shyaka Maurice Kaze tugezeho ubwo butumwa.
Urakoze cyane. Kuri iyi nshuro twegereye umwe mu baje no gukurikirana ikiganiro ejo utuye mu karere ka Nyagatare.
Nitwa Nkubito Nasana, ndi umusore w'imyaka 25. Ikiganiro ejo impamvu giye nagikunze gishishikariza urubyiruko gukanguka rugakora, rukaba rwakwihangira imirimo rukiteza imbere.
Ni ubuhe butumwa by'umwihariko akuye mu kiganiro ejo?
Ubutumwa nakuye mu kiganiro ejo nk'ikiganiro muheruka gucishaho bakungura urubyiruko ko rwakorora amatungo magufi. Nanjye narabiteganyaga wenda ibyo bintu byo kuvuga ngo nakorora amatungo magufi, ariko noneho numvise icyo kiganiro hari ikintu byanyongeyemo by'imbaraga bituma numva ko noneho izo hene ebyiri mba mvuga ngo ziziritse mu rugo numva noneho ngiye kubigira umwuga nkazirazicuruza zivamo inyama nkagurisha. Icyo nabisabira ni uko mwarushaho kwegera urubyiruko ruri mu cyaro narwo rukamenya ko nk'urubyiruko wakwiteza imbere uhereye ku mafaranga make waba ufite, ukamenya kwizigamira ayo mafaranga, ukamenya ko mu gihe kiri imbere ashobora kukugoboka.
Murakoze cyane.
Murakoze, mukomeze kudufasha nk'urubyiruko.
Turamushimiye cyane Nathan. Gusa reka tubibutse ko mushobora kutwohereza ibitekerezo byanyu munyuze kuri telefone yacu ariyo 0784 12 82 32 cyangwa se 0782 82 82 32. Nongere nzisubiremo 0784 12 82 32 cyangwa se 0782 82 32. Naho email yacu ni ejoyoutheco mu magambo afatanye @gmail.com. Ndetse n'abakoresha Facebook ntitwabibagiwe, kuko mwaduha ibitekerezo munyuza hashakirwa ukandikamo ijambo ejoyoutheco ubundi ukadukurikira ukanadusangiza ibitekerezo byawe. Naho uramutse ushaka gukurikira ibiganiro bya ejo byatambutse, wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.ejoyoutheco.org. Mwakoze kubana natwe kandi mugire ibihe byiza.
Mu Rwanda muri rusange imyaka 10 ishize impfu ziterwa na sida zagabanutseho 80%. Ikigo RBC Rwanda Biomedical Center kivuga ko hagikenewe umusanzu w'itangazamakuru mu kurwanya no gushishikariza abanyarwanda kwirinda sida, kuko ikiri ikibazo kandi gihari. Dr. Sabin Sanzimana yatangaje ko nko mu mujyi wa Kigali ubwandu buhagaze kuri 7.3%. Iki kigero kikaba kiri hejuru ugereranyije no mu zindi ntara zigize igihugu. Aha twavuga nko mu ntara y'Amajyaruguru aho biri kuri 2.5%, 2.4% mu majyepfo, 2.5% mu burasirazuba, naho 2.7% mu ntara y'uburengerazuba. Rwanda Biomedical Center ikomeza ivuga ko mu bushakashatsi bavuga ko 1/2 cy'abanduye bamara kumenya ko banduye bagahitamo kwigendera ntibafate imiti, bityo bakaba bakongera gukwirakwiza icyorezo ndetse bakazagaruka kwa muganga ari uko barembye bikaba byabaviramo urupfu. Dr. Nsanzimana yakomeje ashishikariza abantu kwipimisha kugira ngo bamenye uko bahagaze ndetse bakazivuza neza mu gihe basanze baranduye. Yagize ati, kuba hari abantu banduye ntibafata imiti hakiri kare bibaviramo kugaruka kugaruka kwivuza ari uko barembye. Ibi akaba ari byo biganisha ku mubare w'ibihumbi 500 ku mwaka w'abitaba Imana bazizaga koko gatera sida. Tubikomozaho kuri uyu munsi tugiye kuganira ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya sida. Kwibanda ku myumvire kuri ubu ku buryo sida ifatwa muri sosiyete nyarwanda. Mu kiganiro cyacu cya none turatangira twumva ibitekerezo by'urubyiruko rutandukanye kuri ibi binyuze mu kiganiro ma. Turakomeza n'ikiganiro na bamwe bari bitabiriye igikorwa cyo kwipimisha virusi itera sida ari nako twumva ubuhamya na rumwe mu rubyiruko rwagize amahirwe make maze rukandura iki cyorezo cya sida. Baratubwira uko bafatwa muri sosiyete cyane cyane aho batuye. Turagenda dusatira ku musozo nk'uko bisanzwe turaba dutega amatwi ikinamico nyiramubande n'igice cya 16 ntimuge kuri. Muri iki gihe cy'ibiruhuko muri studio za Ejo hatumirwa urubyiruko ruvuye mu mpande zitandukanye kugira ngo baganire ku nsanganyamatsiko zitandukanye. Kuri uyu munsi wa none, ese abakobwa bivugwa ko ngo batinya gutwara inda kurusha sida. Ni kuri micro ya Aria Tetagwiza afatanyije na Ineza Charlotte.
Ikaze muri iki kiganiro tugiye kuganira ese mwebwe ikibazo cy'ubwandu bwa sida mu rubyiruko uyu munsi wa none murabibona gute?
Kuri njye uburyo mbyumva ntago sida cyane ku rubyiruko ngo bakiri ikibazo. Ubu ngo wenda usanga nk'umuntu bamusohokana wenda n'urubyiruko akagenda bakamushikiriza utuntu tutafite n'ingano ariko ugasanga bamwanduje virusi itera sida we atazi uburyo azabyikuramo.
Nanjye uko mbyumva muri iki gihe sida nyimbona ari ikibazo kuko bishobora kuba byakwafekta guhindura plani n'imyitwarire yawe yose igahinduka. Uvuga ati ngo ibikorwa byanyu byose nta garanti bifite.
Ku giti cyanjye mbona ngiye atariko bimeze. Ngiye ku ruhare rw'abakobwa nshobora gusanga abakobwa batinya inda kuruta uko batinya sida. Kuri iki gihe tugezemo sida usanga umuntu wese urwaye sida nyine bamufata nk'undi muntu uwo ari we wese kubera ko abantu bamaje kubimenyera ko nta kibazo. Ariko umuntu watewe inda cyangwa umuntu wabyaye ku bakobwa nyine aba yararangije kwangiza isura yiwe, aba yararangije guta ubusugi bwiwe byararangiye. Ariko uwanduye sida we ntago utamupimye nyine cyangwa ngo akubikwibwirire ngo njyewe nanduye nyine naranduye mfite ubwandu bwa sida, ntago ushaka kubimenya. Muri iyi minsi sida nta kibazo iteje.
Abandi mwebwe mubyumva gute?
Yo ko mbyumva nyine muri iki gihe tugezemo nyine sida ubu ngubu rwose ibasigaye bayifashe nk'ibintu bisanzwe. Abafite ipfunwe atubwe n'umuntu wigaga muri secondaire bamuteye inda yenda yajya kujya muri sixieme akaba ati uriya twiganye nambona narabyaye abanyine afite ikimwaro nyine. Ariko ubu hari benshi biga kandi bafite izo ubwo burwayi bwa sida ariko imiti yaraje baroroherwa. Banatubwira ko wenda nyuma y'imyaka 3 nyine izabonerwa umuti nyine.
Ukuntu njye mbyumva ikintu anje yaravuze nicyo kuko ubu ngubu abakobwa cyane batinya igisebo.
Abenshi mwiga muba mu kigo bijya bigera igihe mukaganira ku kintu cyo kwipimisha.
Ariko benshi bagenda bikandagira.
Urebye gahunda yo kwipimisha nta muntu yitabira kubera ko bose bawumva turwaye sida n'umuntu wo arasambaye.
Ku ruhande rwacu abakobwa icyo kintu ntago gikunze, ntago dukunze no kukiganiraho cyane kuko twese nyine uba wumva buri wese akubwira ati njyewe ndiyizeye ati nta kibazo mfite, n'undi nawe akakubwira gutyo ati ntawe se ko ntago nigeze nkora raporo sexuelle nta kibazo mfite rwose, n'umuntu nayikoze nawe ndamwizeye ntago ibyo bintu ntago yaba yirwaye rwose ati se umuntu umeze kuriya.
Ese noneho nababaza nkamwe nk'urubyiruko mubona hari igihe mu myaka wenda nk'icumi iri imbere cyangwa mu myaka 15 iri imbere ubwandu bwa sida buzagera kuri zero, ntihagire umwe mu rubyiruko wakwandura sida?
Ariko mu gihe kizaza abwo sida iziyongera cyane.
Ngewe uko mbibona bitewe na n'iterambere nyine mu myumvire yaba izageraho igabanuka ariko ntashobora kuba zero.
Nange uko mbibona mu rubyiruko ntabwo izagera kuri zero. Ntibibaho bitewe n'uko generasiyo yacu ni igihe cy'abana nyine badatekereza ku bintu kuri effects zishobora kubabaho after yo kuba bakora iyo raporo sexuelle. Amamuvi bagenda bareba bakabona ko ibintu biri simple.
Njyewe nyine bitewe n'ikintu naba narumvise nyine ngo ashobora kuzabaho umuti ukiza sida nyine nyuma y'imyaka 3 bibaye koko ari byo, njyewe mbona yakiyongera ikagira samples ntabwo ahubwo yagabanuka, kuko yajya avuga ati none ndarwara sida, hariya kwa muganga hari imiti, ndahita njya gufata imiti bihite birangira. Abenshi bari no kurwara sida ni urubyiruko nyine, kubera ko bavuga ati turarangiza gukora raporo sexuelle, arampa imodoka nanjye njye ngendera mu modoka nyine nk'abandi bose, sida irahari, imiti irahari, azayifata aba yumva ari ibintu bisanzwe nyine. Sinekeza ko rero yazagabanyika ngo igere kuri zero.
Ndabashimiye kuri iki kiganiro kandi ndabifuriza ibiruhuko byiza, ibiruhuko mutazanuramo virusi itera sida.
Rero turabashimiye kubwira ibitekerezo batanze, uko buri wese mwumvise uko yagiye avuga, uko abyumva n'uko abitekereza. Ese udukurikiye ubona sida kuri ubu yaba ikiri ikibazo? Dusangize igitekerezo cyawe unyuze kuri nimero yacu ariyo 0784 12 82 32, cyangwa se 0782 8 02 82. Dukomeza nk'ikiganiro, urubyiruko rwagiye rugaragaza zimwe mu mpamvu cyane cyane mu rubyiruko ahangaha, cyane cyane ku ruhande rw'abakobwa. Zimwe muri izo mpamvu batangaje akaba ari ubumenyi buke, isoni zo kugura agakingirizo, ibishuko byibasira abangavu ndetse no kutanyurwa, hakaza n'abakobwa bakiri bato bakundana n'abagabo bakuze. Dukomeza, umunyamakuru wacu Tabara Pacific yanyarukiye mu kigo nderabuzima cya Kicukiro giherereye mu murenge wa Niboyi. Aha hateranira umubare utari muke w'abantu baba baje kwaka serivisi zitandukanye z'ubuzima. Muri izo serivisi hari iyo bakunda kwita visiti, aho bapima abantu ku bushake agakoko gatera sida, bakanabaha inama ku buryo bakomeza kwitwara birinda, dore ko batanibagirwa ababa barafashwe n'ako gakoko.
Mpagaze imbere y'icyumba gitangirwamo serivisi zo kwipimisha agakoko gatera sida ku bushake. Ku ibaraza ryaho hicaye urubyiruko ruba rwitegura kwinjiramo ngo barupime, naho ku ruhande rwanjye iburyo hagaze abasore batanu bari kwikanda urutoki aho babafashe amaraso bategereje ibisubizo. Reka badusangize impamvu nyamukuru yabazinduye hano.
Ntagira ngo ndebe uko ubuzima bwanjye buhagaze.
Kize gushaka n'umugore ngo arangije aza kujyana n'undi mugabo, icyo gihe turyamana n'abizi ngo biba ngombwa nanjye cyo kwipimisha ubuzima bwanjye ko buhagaze.
Biba ari ukugira ngo ubwawe wimenyera.
Urwo rubyiruko ngo ntirwemeranya n'abavuga ko sida itakiri ikibazo, aho bamwe batayitinya kurusha gusama cyangwa gutera inda.
Mbona ari ikibazo kuko nk'indwara itagera umuti, ni indwara ihangayikishije.
Sida ni ikibazo rwose, kuko niyakugezemo ego ubona imiti ariko n'umufite akantu uvuga ati isaha ku isaha ndigomba gupfa.
Ni ikibazo nuko ahubwo abantu bayigize indwara nk'izindi zose, niyo mpamvu usanga nta nubwo agakingirizo navuga ngo gahabwa agaciro, kuko gahabwa agaciro sibye na sida, inda ntabwo zagumye ngo ziyongere.
Ese mwe mubona abantu baramaze gusobanukirwa ku bitera sida n'ibisaba kugira ngo bayirinde?
Barabisobanukiwe, ahubwo ntabwo bigeze baha agaciro ibyo bintu basobanukiwe. Twarabwiwe umunsi ku usanga kugira ngo ukurikize ibyo wumvise byabaye ikibazo, ziracyafitemo ubujiji.
Mbona benshi baba babizi, ariko cyane nko mu biturage benshi bamwe na bamwe ntabwo babizi.
Bamwe na bamwe barabisobanukiwe, ariko kwa bana abakobwa b'inkumi niho babwira wabwira ati mwajya kwipimisha terekareka, kubwo maze kumenya ko nandi n'undi najya kwiyahura.
Urwo rubyiruko ruranagira inama bagenzi babo batabashije gutera intambwe nk'iyabo ngo bajye kureba ubuzima bwabo ko buhagaze.
Baza nko kwipimisha kugira ngo bamenye ko ubuzima bwabo buhagaze, bamenye n'ingamba bakwifatira igisubizo wahaye na muganga.
Nyamuna nyamuna uzimwipimishe arebe ko muhagaze, n'ibyo dukora byose tubiye no kuburyo tuba duhagaze.
Sino kubashishikariza bakipimisha bakamenya uko bahagaze, kuko niba nta muntu bigeze baryamana ntibivuze ko imibonano ariyo nzira yonyine.
Birashoboka ko umuntu yagwa muri icyo cyaha cy'ubusambanyi nakoresha agakingirizo, ariko uko byagenda kose nawe akihutira kujya kureba uko ahagaze, bituma ejo atabasha gukorera kuko yamenye ko yarokotse agasanga ari muzima, noneho ubutaha akora ubwirinzi ari wa muntu uhumutse.
Turabashimiye cyane. Reka dukomereze mu karere ka Kayonza twumva ubuhamya na bamwe mu bantu bagize amahirwe make maze bakandura agakoko gatera sida. Baratubwira uburyo guhabwa akato byifashe. Karen Wize na Yves Nkuye mu Ruge barahatubereye.
Banyita Mpese nga Francoise, mfite imyaka 31, 2004 nibwo naje kumenya ko mbana n'ubwandu. Nta kibazo nigeze kugira ngo abantu wenda ngo bampe akato, tereka nyine yenda nko kurwara umuntu ugasanga nyine byatumye ahangayika. Ikibazo ngira nk'aho bigeze kuri mituwele, nibwo bagera bakavuga ati mutange amafaranga ukareba ukuntu ahantu uri bwayakure.
Twanyura bagenzi Mariya.
None Mariya, wamenye ryari ko ufite ubwandu?
2003.
Ese kugeza uyu munsi abaturanyi bawe, inshuti zawe, nta wigeze hindura uko mwari mubanye ngo nuko yamenye ko ufite ubwandu?
Ntawe, uretse nyine kuko nari kugira ibibazo, nkarwara indwara y'umuvuduko w'amaraso, nkajya mu bitaro, narazahaye cyane, uretse wenda nko muri uyu mwaka niho ngize ubuzima numva meze neza, nuko narazahaye cyane.
Ni iki wabwira bagenzi bawe banduye?
Abantu nyine uretse nyine gutanga ubuhamya nk'uko nk'uko nyine twanduye, nta wundi muntu tugomba no kwanduza.
None se abantu bajya baha abandi akato ngo nuko banduye SIDA, bo wababwira iki?
Nyine ntiramubwira nyine ko umuntu nimba yaranduye aba ari kimwe n'abandi bose.
Munyaneza Enoch.
Munyaneza Enoch, si ubana n'ubwandu?
Ndabana nabwo kandi ndi n'umuherekeza w'abantu babana n'ubwandu.
Hashize nk'igihe kingana iki umenye ko ufite ubwandu bw'agakoko gatera SIDA?
Imyaka 8.
Mu gihe cyashize umenya ko wowe ufite ubwandu, abaturanyi bawe, inshuti, abandi bantu badafite ubwandu babyakiriye gute, babifataga gute?
Icyo gihe babyakiriye neza kubera ko haje umuryango wa Patenas ukaduduha ibinini bigabanya ubukana k'ubwandu.
Maginga y'ibyo binini muracyabihabwa?
Turacyabihabwa. Ikibazo kirimo cy'inzitizi ni uko arako kakoma babahaga ntako kiboneka, ntako bakiduha. Imiti iraboneka 100%.
Amazina yanjye banyita Mukesenga Francois, mfite imyaka 31. 2004 nibwo naje kumenya ko mbana n'ubwandu. Aho mu kubana nabwo nta kibazo nigeze kugira, ngo abantu wenda ngo bampe akato, ngo nyine nakomeje muri ubwo buzima.
Ni ukuvuga kuva 2003 kugeza uyu munsi haciyeho imyaka 12. Ese nta muntu wigeze ahindura uko yakwifatagaho cyangwa ngo ahindure uko mubanye bitewe n'uko yamenye yuko ufite ubwandu?
Ntawe uretse nyine gutanga ubuhamya nk'uko nk'uko nyine twanduye, nta wundi muntu tugomba no kwanduza.
Barakoze cyane. Ikiganiro ni Ejo, Radio n'Ijwi rya Amerika ku bwa Ejo Youth Echo.
La familia.
Turimo dusatira kugira ku mwanya w'ikinamico nyiramubande n'umuhanzi nyarwanda w'umuraperi Jay Polly. Indirimbo ye yakanyujije hagira ati akanyariro jira.
Ahinga 90 agacuka tereri wacu ni bwo mama yibarutse ubuheta agakobwa keza byabaye ikirori ndasubirwaho nshuti n'abavandimwe bateranye data yicinyitara amwenyurira mawe amataji agira nabi njya nibuka iyo shusho nkababara nkibeta mu cyumba udahari waho bagiye kana ka mama.
Harakoze cyane kubwo ubutumwa bwinshi yanyujije muri iyi ndirimbo, akaba ari nako tugeze muri wa mwanya dukurikirana ikinamico nyiramubande. Ni kubwa Ejo nyiramubande z'urubyiruko n'ikinamico nyiramubande. Duheruka agatsimbanye mu bitaro amerewe nabi anibaza aho azakura amafaranga bazamuca mu bitaro, nayo babaruye mu by'uruhombo yasandaje rwangije. Kurikira umukino.
None se haba niba arijye wari uje kureba icyo gikapu kandi uzanye n'iki? Shawe imbeshe ufite wigiri karaga.
Nuko narimbuye kugemurira papa kwa muganga.
Ese
mbona nta wundi mwanya nazabona wo kuza kukuramutsa. Avuga ngo reka mpanyure.
None se haba urabona meza atarimo koroherwa?
Urebye arimo gutora agategu uriya gusenga imbabazwe n'abantu papa yakoze.
Ntawe byashimisha
kandi wihangane mbaba. Ibi ntabwo rwose nkiyi nkaka buriya bintera isoni mu bantu, urumva badakwiye kumenya uwo ndi. Gusa ikimbabaza kurushaho nuko mbona ibi bintu bikomeza kuba inzitizi yo gukundana kwacu.
Shahaba humura nzagusubiza bidatinze.
Uzansubiza
ninde sikando nyandikiye ndabona sikari mesaje y'amafaranga. Gusa uyu ninde unyohereje amafaranga kumbona aya mazina n'ayazi.
Naherukaga kuzinduka nk'iki gihe ubwo twahungaga.
Usindigiye
mbega imbeho ya mu gitondo.
Kuma Sufu yatubwiye ko tugomba kwitwararika ngo nta gatabi k'umugongo ko ku mugongo w'ingona. Ngo bishatse kuvuga iki? Umugongo w'ingona usi iryo zina ryavuye he koko?
Mbega gakuru Nari nzi ko ari uzi ikinyarwanda.
Ariko icyo kinyarwanda ntacyo nzumye atari ikirwanda.
N'umurumogi nyine. Eka. Bose n'ubyumva. Ahubwo nyibutsa. Yatubwiye ko uwo turaruha turamusanga he.
Nyine ngo ni umuntu tuza gusanga hafi y'ikiraro kandi dore ni hari imbere.
None se gako. Umenya urumogi ruhenda.
Ruhenda
nyine. Nabonye ukuntu atuzindura.
Ruhenda.
Kandi akatwishyura. Ariko umvamo. Uwafata uruke akajya kugurisha ntitwabonamo make.
Ese Minyo, nk'ubiye jipa yawe yakoze ibiki koko? Egoko, uzi ko ushobora gutuma mwarimu akubuza kwinjira mu ishuri ukarata test?
Ariko nawe ijipo si gutwaye iki? Nabonye ari kirekire ndakigabanya kandi abantu bambwira ko ariko kambereye.
Reka reka rwose irakabije. Ubwo siyo wicaye ikibero cyose ntikijya hanze.
Bigutwaye iki se?
Egoko, no muri club y'amahoro ibyo tuzajya tuganiraho ibyo nabyo birimo tukagirana n'inama.
Aha, ariko nawe ijipo yanjye se yuyizanye muri club y'amahoro ngo bigende gute? Hari uwo yabujije amahoro?
Ushobora kumva ntawe yabujije cyangwa se itayakubujije. Ariko wibuke ko hari n'abagomba kuyishingiraho bakubuza amahoro.
Gute se kandi?
Ariko se ujijwe umuhamagarira iki? Mwihorere.
None se umureke ko.
Reka bye kugutesha umutwe. Uribaza ngo ni muntu ki? Uba wibeshye akakohereza amafaranga ubwaraza kuguhamagara.
None se kumbona muhamagara ubazandenganya koko ndayihamagara ni nacemo. Ahubwo ndabona mpamagaye.
Halo.
Halo. Ndakumva.
Bite mbaba.
Ni byiza.
Ese.
Ese burya niwe wanyoherereje? Nayibonye. Ariko se amafaranga niyo wanyishyuye kuri ya ngofero?
Yego.
Ko mbona ari menshi ra?
Oya nta kibazo. Nakoreje gusa ni nk'impano.
Impano?
Turasubira.
Ayiwe, kakubyise.
Baba.
Karame.
Uyu muntu ukohereje amafaranga mu rugupanga iki?
Ubuse mbigi uyu mukiriya mama Yusufu ko murataza turategereze kugeza ryari koko?
Wabona kiryami cyangwa akaba yadutegereje akabona dutinze akigendera?
Ubuse ko mbona amasaha kujya ku ishuri ageze, turasiba dukomeze tumutegereze? Yebaba we, kandi uyu munsi turakora test duhuza n'ibindi bigo. Ari nabyibagiwe.
Turamujyana ku ishuri turuhishe inyuma y'intebe ku buryo nta muntu warubona.
Kandi ngo iyo bagufashe ufite urumogi baragufunga. Ibaze bari udufatanye umwana.
Ariko noneho kukozi baduhaye ifu nziza.
Yego.
Numukiriza ako gasahani banze nsukeho uyu mutsima.
Yego. Nuko mbona kagiye gushirana.
Bagiye kudusubiza ku bigori se bahu.
Yego.
Ese mbaba.
Karama.
Uzi kuriya muhungu mwarimu uri kumwe n'uwo?
Umusehe.
Nuko hatiya kigabo ngo bigatsindane. Cyantemeye ihene yanjye sha.
Nawe inzika.
Sinteze kuzakibagira. Gusa nanjye sindashira.
Ariko tuzahura mu guhura.
Umva mbwire mama. Noneho ngo cyatoboye itiyo tukaba gitumye amazi abura. Sha.
Ariko niyo.
Ngo gishaka guhimana n'abantu bose.
Kumana.
Buretse nanjye nzakihimura.
Muyo. Ushatse wamwihorera nawe nago yorohewe hari mu bitaro.
Ahubwo
umva kandi iriga iyo mutajya mu biriya byo guhora no kugira gute, ubu tuba dufite amazi hano muri Rwejuru na Ruhizi.
Oya ntabwo nari namwumvisha neza.
Ariko muyo wambabariye kuko ibyo ukabivuga.
Ahubwo mva mbaba. Hari gahunda twapanze na ba papiyasi.
Wongeye gucura imigambi se?
Kuko uriya muhungu twabonye akunda kugenda hano mu rwego rwo kumvisha ko Gatsimbanyi ubuhemu bwe ntacyo buzamugezaho.
Yewe.
Twafashe gahunda kuzamutumira. Uriya muhungu wakaza hano twarangiza tugashaka amakosa tumurekaho.
Ariko muyo
twarangiza tugakubita.
Ariko muyo mba rwose
sibyo?
Mana yanjye ko
muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo. Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'ikiganiro dusangire ijambo, ikiganiro mu mpera z'umwaka kuri mikoro hano i Washington. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi nongere mbifurize iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani aho mutwumva hose. Kuba twumva kandi uyu munsi numwe hariko mushobora kuba mutarumva umudamu w'umunyarwandakazi witwa Immaculée Mukantabana, ariko bamwe muri mwe benshi ahubwo muzi Kidumu, muzi Kizito Mihigo, Intore Masamba n'Amasabo Nyangezi kubo hambere bamwe. Muzi kandi Kanyombya na Kanyoni, muzi Knowless, muzi Miss Rwanda Kundwa Doriane ndetse na Kabuhariwe Eric Bakame ndayishimiye. Abo ni birangirire bake cyane mu batwumva mushobora kuba muzi cyangwa se mwarumvise mwarimu Gasimba Francisco Saveri. Abatazi mwarimu Gasimba Francisco Saveri bigeze kumva nibura igitabo kitwa cyangwa se imivugo cyangwa se inyandiko Isiharusahuzi cyangwa se Bangaheza nabo hambere. Ariko hari n'abashobora kuba mu bihe bya hafi mwarumvise Indege y'Ubumwe Rwanda rw'ubu. Ayo mazina y'ibitabo n'imivugo byibutsa mwarimu Gasimba Francisco Saveri. Nge muzi guhera hambere hagati muri za 70 muri College Kristu wa Inyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Mwarimu Gasimba simutindaho cyane, ariko turi kumwe muri studio hano kuri telefone. Ndabanza amasuhuze mwarimu Gasimba Francisco Saveri, muraho Noheli nziza kandi.
Muraho kandi nawe ndayikwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2016.
Ikaze kandi ku ijwi rya Amerika. Gusa ariko uyu munsi ntituharira cyane cyangwa se kumwihariko mwarimu Gasimba Francisco Saveri, ntituharira kandi ibirangirire maze kuvuga hejuru, ahubwo uyu munsi ndawuharira umuco nyarwanda n'ikinyarwanda. Ndagara ku gitabo cyanditswe muri iyi minsi mike, igitabo cyanditswe mu kinyarwanda cyitwa Ku isoko si hahandi. Iki cyanditswe n'undi munyarwanda Kazi, nawe namutumiye hano muri studio ari kuri telefone. Mwabanza kutwibwira.
Murakoze cyane Etienne. Nitwa Mukantabana Immaculée. Nanditse ko iki gitabo Ku isoko si hahandi yanditse vuba, ariko imirimo nakoze ni imirimo y'uburezi.
Imirimo y'uburezi
n'ubu niyo nkikora.
Ye, nibyo navuga mu kanya, kwigisha, guteza imbere ubumenyi n'ubwenge. Namwe madame Immaculée Mukantabana, ikaze kuri rya Amerika, kandi mukomeze mugire iminsi mikuru myiza ya Noheli n'umwaka mushya muhire. Tugiye gutangira, ikaze.
Murakoze cyane. Namwe umwaka muhire. Noheli ndumva yo yatangiye kuba nziza.
Ntangirire ku nyito y'igitabo cyanyu mwanditse madame Mukantabana. Mwagize muti ku isoko si hahandi. Iyi nyito wayitekereje ute? Uziko nkibona igitabo bwa mbere nabanje gusoma ngo Ku isoko si hahandi?
Birashoboka kubera ko byanditse kimwe, ariko iki gitabo nkita Ku isoko si hahandi mu mapaje y'inyuma nari nashyizeho ubwo ku rupapuro ruheruka, nari nashyizeho ku isoko aho ariho. Ku isoko ni iwacu, ni iwanyu, naho wavukiye, naho warerewe, naho wakuriye, naho wabaye. Noneho kuvuga ngo ku isoko si hahandi ni ukuvuga ngo iwanyu byarahindutse. Uko wari ubizi siko biri ubu ngubu. Ibyo wari waramenyereye cyane cyane byiza byabagayo byarahindutse, ntabwo bikiri kwa kundi. Ubwo rero kuvuga ngo ku isoko si hahandi byatewe n'ibyari byarabaye muri Jenoside. Noneho ngezeyo uko yabaye ntari iwacu aho nakukiye, mbona ibintu byarahindutse.
Byarahindutse nicyo nagiye kugeraho madamu Mukantabana. Igitabo se mwacyanditse mugamije iki?
Harimo impamvu zaba ebyiri. Nashakaga ko abatazi ibyabaye, abatazi ko iwacu hari hameze, abatazi ko u Rwanda rwari rumeze umuntu avuze muri rusange, bavutse nyuma cyangwa n'abari barahamenye, noneho ibintu bikabihinduka babimenye uko byagenze.
None
cyane cyane nashakaga ko abakiri bato bamenya uko ibintu byahoze.
None madamu Kantabana, aho ku isoko muvuga mwahadusobanurira mwahasobanurira batwumva neza ku buryo bakumva ahariho aho hantu mwasanze byarahindutse.
Aho hantu kuhababwira rero ni birebire.
Urabihindura
rwose. Wababwira hari hafite ubwiza, ubwiza ureba urebesha amaso, hari hatuye abantu bafite gufatanya, bafite gukundana, bafite gusabana, ariko abantu bakunda ibimera, bakunda kureba bakabona ibiti, bakabona ibiti byiza, erega burya ahantu kuhakunda ukakundira uko hasa, ukakundira uko hateye, ukareba imisozi, ukareba ibiti byaho, ukabona abantu hari.
None se aho ni kuhe murenge ni mu kahe karere mu madamu Kantabana?
Uyu munsi ni mu karere ka Kamonyi, ni mu murenge wa Rugarika, ni mu ntara y'Amajyepfo.
Reka tuhagarukeho mu kanya. Mwarimu Gasimba, mukunda kwandika mu Kinyarwanda iki gitabo ku isoko se ahandi cyanditswe mu Kinyarwanda, mbazi hambere mwaranditse imivugo, n'icyo gihe imivugo yanyu yabaga mu Kinyarwanda ifite icyo nakwita inganzo yimbitse mu muco w'Abanyarwanda, kugira ngo wandike abantu babashe gusoma no kwihutira gusoma icyo wanditse, bisaba ko wakwandika ute? Mu yandi magambo, n'iki gitabo ku isoko se ahandi hari icyo bikubwiye wumvise iyi nyito? Ese uwakwifuza kuba yasoma igitabo nk'iki yagira amatsiko biturutse kuki? Mwarimu Gasimba.
Karekezi, urakoze. Icyo gitabo icyo kimbwiye nta kindi uretse kuntera inyota, kuko sindagisoma. Iyo numvise umunyarwanda, umunyarwandakazi wandika ushyira ahagaragara ibiri mu myumvire ye, mu rwibukiro rwe, mu mbamutima ze, mu ndotero ye, yewe numva bishimishije cyane. Ariko nongere nkubwire nti mfite inyota cyane yo gusoma icyo gitabo. Ku kibazo mbajije rero uti wandika ute kugira ngo bagusome, kugira ngo basome ibyo wanditse, ntabwo umuntu abanza gutekereza ngo ngiye kwandika gutya. Inganzo iragufata noneho mbere yo kwandikira abandi, ahubwo ukabanza kwiyandikira ukavuga uti ngiye kwatura ibindimo, noneho ukabiza ishusho ishobora gutuma abasoma ibyawe bakumva bagasobanukirwa. Ni nacyo gituma twandika mu Kinyarwanda, kubera ko tuba twandikira Abanyarwanda. Ahubwo ikibazo kikaba yuko igitabo iyo kivuye ku isoko kigeze ku isoko, ngendeye kuri iyo nyito nziza Imakire yahaye igitabo cye, abantu hari ubwo batagishyikira cyangwa nacyo ntikibashyikire. Ubwo kikaba ari ikibazo cya mbere, wenda ngira ngo nacyo tuze kugira icyo tukivugaho.
Nta kibazo,
kubera ko ku ruganda rw'igitabo mu Rwanda ntabwo rwateye imbere n'izindi nganda z'ibicuruzwa mu nsi. Rero hakaba hari ikibazo cyo gushyikirana n'abantu. Nanjye numva igitabo Imakire yahaye cyarasohotse, mfite inyota yo gushobora kugisoma, ariko ntabwo kirangiraho. Ngira ngo ahandi wabonye yuko igitabo gisohotse gihita kigera ku bantu ako kanya, ariko ubwo nanjye ndatekereza yuko kizangiraho.
Buriya kizabageraho. Ubwo nicyo wagira ngo nsabe gato madame Immaculee Mukantabana, ntabwo twasoma igitabo cyose kuri radio ngo bishoboke, ariko muri make cyane nagira ngo hari ahantu naragisomye, kubera ko aha hantu hose ugenda usobanura imisozi, ibibaya n'imihanda, ni ahantu nanjye nzi neza, nanyuze, nagenze n'amaguru ku buryo mpabona. Nagira ngo ku rupapuro rwa 37 urebe hariya hafi madame Mukantabana, uhereye hari ugira uti ibiti, udusomere gato yatwumve, ni umusogungiro.
Murakoze cyane. Yereka nze mbasomere ibiti by'imitarama by'amashami menshi bikaba bigufi, babigiraga imyugariro ko byasanganyaga irembo. Kumenya ibyo bidukikije kuva ku Kibondo kugeza ku Mukambwe byaduhaga kubana amahoro nabyo no kwiga kubikoresha mu muco gakondo. Mbere yuko uruzungu rwica bimwe mu muco wacu, twahumbikaga umuriro. Uwacanyizeho inkwi z'ishyamba akavumbika umuriro, akarahurira umuturanyi utabonye ko atashya wicaniye inyayo. Ubu hadutse ibiribwa ikirenze iminsi ibiri, igikabije gikoreshwa itatu. Aho wahagararaga haba ku Mukabeza, mu Rutovu, mu mpinga ya Ngoma cyangwa hasi nk'i Musave, warebaga samuduha ukabona umudugudu mwiza ubereye amajyambere. Amazu yari yubatse ku rusisiro haruguru y'umuhanda yagiye
uti ku isoko rekeraho uti ku isoko si hahandi. Nibyo koko uvuze uti samuduha ni ku isoko si hahandi. Muri make urakomatanya ibidukikije imibereho kamere y'abantu ni hambere birumvikana, ariko ukagira uti hari n'ibyahindutse. Urebye uhereye ku byahindutse madamu Kantabana, ubona imibereho yawe cyangwa se n'iy'abandi mwabanaga yarahindutse ute uhereye ku bidukikije byahindutse hariya samuduha?
Muri iyi minsi usanga ibyo umuntu yabonaga nk'ayo mazu meza n'amazize ngo yagiye he, iyo ntayahari n'ubu ngubu ntabwo barashobora kuyubaka. Ibiti by'ishyamba rero byo ubu bishobora kuba byarabaye byinshi kubera ko hari n'ahantu henshi hatahinzwe, ariko mbere wabibonaga nyine ari ubwiza kuko wabonaga n'imirima ukabona n'ibyo biti by'ishyamba ukabona nuko kusabana wacanye udukwi tw'utunyayo utwo n'isi utunyayo ni twa tundi tudakomeye umuriro wazima akaba yajya kurahura ku muturanyi. Ubu sinzi niba bakirahura, ntabwo ndiyo, ariko ubu bashobora kuba batakirahura kubera n'ibyo byose no kuba umuntu adaturanye n'undi.
Mwarimu Gasimba, hari nk'aya magambo madame Mukantabana asobekeranije ariko yungikanya ashyira hamwe ku buryo wumva binogeye ugutwi. Mwakunze kwandika ibitabo, imivugo mwagiye mutangaza, bimwe bikabaha n'ibihembo mu rwego mpuzamahanga. Navuga nk'ibiherutse kubahesha igihembo cy'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa francophonie mwahawe muri 2013. Ushobora kwandika mu Kinyarwanda ukabona igihe mu rwego mpuzamahanga. Muri make tubagarutse ho gatoya mwarimu Gasimba, iki gitabo cyangwa se inyandiko zabahaye igihembo mpuzamahanga?
Ntabwo nabisubiramo byose, ariko reka mpere ku kantu gatoya Imakire avuze.
Yego.
Avuze ikintu gikomeye cyane ku banditsi, avuze ikintu gikomeye ku banditsi cyangwa ku bahanzi n'abanyabugeni muri rusange. Ntabwo iterambere ry'ibintu ntabwo ari iterambere ry'abantu, kuko iyo avuga ati ni urukumbuzi rwinshi numva afite kumbura bya kera, avuga ati ya mazu ari hehe ntayagihari, ati bya biti biri hehe ntabigihari, hari uwavuga ati ariko se uwo muntu ni umunyarwandakazi, u Rwanda araruzi, azi imiturirwa iri mu kuzamuka hirya no hino, azi imidugudu ya kijyambere, azi imihanda yuzuye za beto na za sima na za kaburimbo, ku buryo yewe namwumvise cyane. No muri icyo gitabo nyine nkubwira mu kanya cy'ibiruhuko cyabonye igihembo cya francophoni kandi cyanditse mu Kinyarwanda, nabyo umuntu yagibagaho, hari aho mvuga ndatse u Rwanda ni umurage w'ingenzi urakeshwa b'ingenzi bo bageze kera muri iyi si yera y'u Rwanda rw'iwacu bakanga ubucuruzi. Sinavuga ibyiza dukesha bo beza ntabanje guhunda amazuba y'u Rwanda n'ishimwe n'impundu mumeze Burundi, ntibatiye n'undi bo baje umurindi batahura u Rwanda bakandi bigunda bahuza amashyamba bashaka agahamba bishwe n'imambo na ya miharambo baronse iyo nkuru ntibari imituro agahamba baronse basangira hose. Nubwo busabane yavugaga numva abanditsi ari cyo dukwiriye kwibandaho, ko yewe ntabwo ndashobora gusoma igitabo cye, ariko ndumva ngize amahirwe yo kugisoma cya nkungahaza. Kwandika rero ngira ngo ni igihembo cya kane nabonye mpuzamahanga. Bwa mbere nanditse igitabo nyine cyo kwereka abantu ko bandika cyitwa Inganzo y'Ubwanditsi. Icya kabiri nacyo cyabonye icyo gihembo, nacyanditse mpindura mu Kinyarwanda igitabo cyanditswe kera imyaka 500 mbere ya Yezu Kristu, naragifashe kiri mu Gifaransa. Ubwo bagikuye mu kigero cyo bagikuye mu Gifaransa, noneho jyewe nkivana mu Gifaransa nkishyira mu Kinyarwanda. Edite Ruwa ntabwo nzi niba ukizi.
Ndakizi, twakivuganyeho, ahubwo twibutse inyito yacyo mu Kinyarwanda.
Edite Ruwa nacyise Budido Umwami.
Budido Umwami
ari naho
burya havuye bya bindi ngo bya complexe de dite ni ukuvuga inzoberanyo ya budido kereka dufashije tukazabisobanura igitabo rero cya gatatu naboneye igihembo cyitwa Gasharu cyanatangarijwe i Burayi mu itangarizo ry'ibitabo byitwa Ramata nacyo kirahari gishobora kuboneka
nacyo twakivuganye hundakibuka
Gasharu ngira ngo urabyibuka hanyuma icyubu rero cyo tutavuganyeho kirimo ako gace k'umuvugo navugaga cyitwa ibiruhuko cyo nacyanditse kirekire nacyanditse guhera muri 1979 kugeza mu 2013 ubwo ni imivugo nagendaga nandika ariko nza kurobanuramo imivugo 17 ndavuga nti reka nyandikire abantu nacyitse ibiruhuko kubera ko akenshi nacyandikaga mu biruhuko cyangwa se muri konzi ariko nkanacyandikira cyane cyane nk'urubyiruko kugira ngo igihe bari mu biruhuko be kujya bipfayonza be kujya bifata nabi basome nk'izo nyandiko za mukuru wabo barebe icyo bashobora kuvanamo inyigisho cyangwa se cyo kwishimisha kuko ubwanditsi mbere na mbere kuba ari ukuryoshya ubuzima ni ugukora ku buryo ubuzima buryoha nubona umuco wo kwandika wadindiye nubona umuco wo guhanga wadindiye nubona umuco wo gusoma wadindiye uzamenye yuko n'igihugu cyadindiye nubwo cyaba cyerekana ko gifite iterambere ry'ibintu imihanda amazu n'ibindi nk'ibyo kuko ibyo ngibyo n'amatungo barayubakira nkatwe abantu.
Mwarimu Gasimba Francois Xavier muzamuye amagambo meza yubaka cyane ko ni nayo mpamvu yatumye uyu munsi mpaguruka nkagira nti reka tuganire ku Kinyarwanda kubandika Ikinyarwanda kubera ko nanjye nkunda gusoma kenshi abantu bandika cyane muri kino gihe abakiri bato araboherereza email araboherereza ubutumwa bundi n'amabaru wasanzwe bandika wareba uburyo bandika mu Kinyarwanda n'abarangije kaminuza ugasanga ntibyumvikana bisa nkaho ari Kinyarwanda batari Kinyarwanda. Madame Mukantabani Makire, mu gitabo cyanyu ndakigarukaho ndebye ku rupapuro rwa 40 ndagira ngo ngire mbasabe mugira ko mudusomera gato cyane igitabo cyanyu mwanditse nongeye nibutse abatangiye kutwumva ko ni igitabo cyitwa Ku isoko si hahandi ariko ntimusome ngo ku isoko si hahandi. Ku rupapuro rwa 40 ndagira ngo hano mutangira mugira muti nta warazaga imyaka.
Murakoze ngo narinduho mvuga n'ubundi ubwiza bw'aho hantu nubwo no gufatanya kw'abaturanyi n'abavandimwe.
Nibutse ni Samuduha mutubwira
umusozi wa Samuduha nta warazaga imyaka cyangwa ngo arari hinga n'uwarumbyaga yarasakirwaga nta kwicwa n'inzara ahandi byiza basangiye akabisi n'agahiye nta mwihariko ku butunzi n'ubukene ibyago n'ibyiza urupfu no kuramba byarasangiwe ubudehe bwahozeho bagira inzoga batayigira bakarima bagasanza amasinde bagatera bakabagara bakanasarura bafatanyaga guhura no kugosora amasaka bakayahunika batanguranwaga n'insindagira bigega bisange bayakuye hasi bagifatanze ibyatsi barizinduraga biba by'ubwatsi bakabitura bagasakara inzu bakayihendera bagataha gushinga imiganda iyo babifatanyaga inzu barayihagarikaga izibyuzuriraho bazituragamo uwo munsi. Ubanza harimo amagambo akomeye arahigeze kumbwira ngo harimo Ikinyarwanda cyinshi batakibuka cyane cyane abakiri bato
arakomeye nibyo nanjye nsoma hari amagambo y'ibiti ibyatsi nasoma ngasanga bisa nkaho ntigeze mbimenya none se nkaha madamu Kantabana murasa nk'abavuga ingingo ijyanye n'ubufatanye ubuvandimwe mu banyarwanda mu baturanyi nshobora kuba nibeshya aha mwagira ngo mushimangire iki mu myandiko yanyu?
Ahangaha nashakaga kwerekana ko abantu babanaga neza icyo kintu bakiretse ariko cyarashimwaga cyarabafashaga kubaho no kubana banezerewe burya niyo abantu bafatanya nka biriya byo guhinga ubudehe babikora banezerewe.
Muravuga mbere ya Jenoside icyo kintu se iryo pfundo ryatumaga abantu babana neza musubije amaso inyuma ni irihe ryatumaga abantu babana neza icyo gihe hambere?
Ubundi icyifuzo cy'abantu ni ukubana neza mu by'ukuri kuko burya buri wese aba akeneye undi ariko kubera inyigisho abantu babona n'izo bumva bagenda bahinduka bagahindura imico, bagahindura imibereho, ugasanga nibyo bakoraga byiza bibakimenya ko ari byiza ahubwo bagakora igihe.
Nibyo mwarimu Gasimba yazamukiyeho mu kanya agira ati: igihugu kitandika, igihugu kidasoma, igihugu abantu badasobanura imba mutima zabo, ni igihugu kiba gishobora kuba cyagira ibibazo. Mwarimu Gasimba, niko namwe amagambo madamu Kantabana asomye muyumva cyangwa se murayumva ku bundi buryo?
Nuko ntarasoma igitabo, ariko ibyo yadusomeye n'ibyo yavuze birabyumva cyane, kubera ko umuco ikinyarwanda biri mu kuducika pe, biri mu kuducika. Fata nk'urugero rw'ubukwe, hari igitabo nacyo mperutse gusohora cyitwa Ubukwe Iwacu, abantu bashimye cyane, ngira ngo nerekane ko umuco wo mu bukwe wa wundi mwiza, kurambagiza, gufata irembo, gusaba, gutebutsa, gushyingira, gusukurira, kugera mu rugo cyangwa kuramukanya, gutekesha, yuko ibyo bintu usanga biri mu kuzimira, ahubwo nyine nk'uko Mukantabana yabivugaga, hari mu kuza ikintu cy'uruzungu, navuga bikagira umutwe n'ikibuno, niba nakoresha ayo magambo, kubera ko umuhango nk'uwo w'ubukwe ubusabane bwa bundi bw'imirimo yose abantu bakoraga, hari ikintu yavuze cy'uko abantu bubakaga bakubakirana, uzi ko kera nkiri umwana nabonaga nk'umuntu yubakisha, noneho bakamutwerera inzoga nk'uko batwerera umuntu yagize ubukwe. Ntabwo iyo wari kubaka bari mu gutunga igisenge uko kera bubakaga, ntabwo wabyifashaga wenyine, ahubwo wasangaga inzu barimo kubaka ari ukubakirana pe, ari ukubakirana abantu bakabifatanya byose. Ariko ntari mu kuvuga kirakomeye cyane, nanjye nabikomejeho, ni ikiye nuko abantu bibwira ko bari mu gutera imbere kubera ibintu babona biri mu kubakikiza, byo biri mu kubakikiza, ariko ubuntu, ubusabane, ubuvandimwe, ubwisungane, ukubwizanya ukuri, ugasanga birimo biragenda bizimira rwose, bizimira, ugasanga ibintu abantu barata ni bya bindi nyine by'ibikoresho ngo bagezeho gusa. Kubera hari iyo soko yavugaga, ariko nongere nisegure sindasoma icyo gitabo, iyo soko yavugaga ntabwo ari yayindi, ntabwo ari yayindi, impamvu zabihinduye.
Ndabashimiye mwarimu Francisco Saveri Gasimba, birumvikana kuba twumva turaganira ku gitabo giherutse gutangazwa n'umunyarwanda kazi Imakule Mukantabana, igitabo yise Ku Isoko Si Hahandi. Turifashisha kandi mwarimu profesori Gasimba Francisco Saveri ku bijyanye no gusobanura no gusesengura neza inyandiko iki gitabo cyatangajwe mu minsi ya vuba. Nibutse kandi ko mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Madame Imakure Mukantabana, iki gitabo cyanyu nanjye cyanteye amatsiko nk'uko natangiye mbivuga, nk'uko nabivuze, kubera ko ahantu mwanditse nanjye ni ahantu nzi, nagenze n'amaguru, nagenze inshuro nyinshi, imisozi muvuga, ibibaya muvuga, imihanda muvuga, ni imihanda nzi nanone, ariko ni hambere. Ntangiye nabajije impamvu mwanditse igitabo nk'ubu mwumva igitabo mwanditse. Mwarimu Gasimba yavuze ko nawe atarabasha kugisoma, abantu bagisomye bababwiye ngo iki ku gitabo cyanyu abagisomye?
Mpereye kuri icyo ngicyo muvuze, abatoya cyane ni bo bavuga ko ari amagambo akomeye, ariko abagisomye ari bakuru aravuga ngo aya magambo ahubwo yari akwiye kugaruka mu Kinyarwanda akongera agakoreshwa abato bakayamenya. Ubwo rero mu by'ukuri mu kwandika harimo ibitekerezo bitatu, harimo gushima abakoze neza mbere ya Jenoside na nyuma yaho, harimo kugaya abahemutse, kuko ibi byiza navugaga nibyo byatumye mvuga ngo Ku Isoko Si Hahandi, nuko nari ntakibibona. Ubwo rero hajemo kugaya abahemutse kubera ko nyine batubujije ibyiza. Ikindi kirimo ni inama mu bice biheruka, harimo inama, ibintu byarahindutse koko, ariko dufate ingamba kugira ngo tubeho neza, dufate ingamba kugira ngo niba hari ibyo dushobora kubaka byasenyutse tubyubake, ufata ingamba kugira ngo n'ukeneye wa mutere inkunga ngo atambuke ishoboke tubeho
ni ingamba zito
nibyo bitatu birimo
nibyo bitatu ni intego harimo n'ingamba mugira muti niza abantu bafata kugira ngo niba hari icyo bakosora n'icyo hari icyo bakongera gukora ku bundi buryo kibe cyashoboka mwarimu Francisco Saveri Gasimba madamu Kantabana agarutse ku ngingo nange nari nyikomoje ngira nti abo abakuze barasoma bakabyumva ariko abakiri bato basoma ntibabyumve igitabo nk'iki cyangwa se inyandiko zitangazwa mu Kinyarwanda zashishikarizwa zite abakiri bato urubyiruko ku buryo babisoma bigatuma banamenya ikinyarwanda ubwacyo ndetse n'umuco ukubiyemo
ihera hejuru ijya guhona zihera mu ruhongore umwana akamuterura iyo ni imigani abanyarwanda baca ubanza n'ahari n'abakiri bato nabikimenya batakumva icyo uvuga
nicyo kibazo
ariko hari aho bituruka nuko ntibyabindi ngo utaganiriye na se nta n'icyo se yakijyavuze uwo mugani ntiwuzi
wowe ndawuzi ndabibuka
kandi abanyarwanda nyine kera bajyaga guca umugani basa nk'aho ari ukwegeranya ubunararibonye bakabukubira mu mvugo imwe ihirimwe noneho ikaba inyigisho bagenda yigisha ku buryo rero nsanga kibazo kiri mu buryo abana barerwa ntabwo wavuga ngo reka ngo turanditse ngo reka tubashishikarize inyandiko ese ubwo uba uhereye hejuru kandi nta nubwo wazibashishikariza utese ko hari ibindi bo baba bakeneye ko tuvuga ngo indangagaciro ariko ko hari indangagaciro burya bihariye tutanazi mu rungano rwabo nkaba ntekereza ko ahubwo kuri icyo Mukantabana akomezaho k'ingamba ingamba ge nazikubiye mu muvugo mugufi urimo muri icyo gitabo cyitwa ibiruhuko nyine natangaje ejo bundi ngo uburere butangirira ku buriri bukanyura ku kiriri bugakomereza mu ishuri bukarangirira ku kiriyo ni ukuvuga ko inzira nyayo yo guhindura abakiri bato kuko twebwe dusa nk'abarenze ibihaniro ahari ariko igishoboka icyo twakora mu ngamba z'uburezi ni uko ababyeyi batangira umugabo n'umugore bagatangira kurera umwana gufatanya kurera umwana akiri mu nda ntabwo nzi niba wumva icyo ushaka kuvuga umwana uri mu nda niho atangira kurerwa akiri mu nda akiri gusoro mu nda icyo gihe umugabo n'umugore bagomba gufatanya kumurera bamuha wa muco mwiza noneho ukamwarikamo wenda umwana akazavuka abona yuko avutse mu babyeyi bamukunda kibi ni hahandi ngo umwana apfa mu iterura iterura umwana no kuvuga kumwita izina mu ishuri naho mu ishuri nkange ndi umwarimu nzi ikibazo cy'itozamuco uko kimeze cyangwa se gutoza abantu gukoresha no gukunda ikinyarwanda no gukunda ubwanditsi wandika cyangwa usoma ibyo abandi banditse ibyo ngibyo ni ibintu nzi cyane mbona sinavuga ngo yaracitse ariko ni bya bindi bita ikibazo cy'ingutu icyo bita defini gifaransa no mu Rwanda kera baravuga ngo umwana ni umuryango niba tudashakiye mu bana icyo kinyarwanda tuvuga uwo muco tuvuga iyo myifatire myiza tuvuga ni uguta igihe rwose ntimuvuge ngo ndaca igikuba mbona ari ikibazo gikomeye cyane
ndabashimiye Profesori Gasimba ndabashimiye Madame Immaculée Mukantabana reka ducumbikira aha iki kiganiro cy'uyu munsi kuba twumva twaganiye ku gitabo gishya cyanditswe n'umunyarwandakazi Madame Immaculée Mukantabana igitabo yise ku isoko si hahandi twaganiye kandi na mwarimu Francisco Saveri Gasimba yadusogongeje ku rutonde rw'imivugo yanditse yise ibiruhuko ni imivugo yabonye igihembo cy'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa cya francophonie muri 2013 namwe kandi abatwumvise uyu munsi mboneyeho umwanya wo kubashimira kwa mwateze amatwi ibiganiro kuri rya Amerika ni ikiganiro nifuje ko tutagaruka cyane kuri politiki tumaze iminsi tuvugaho ariko nifuje ko tuganira ku bijyanye n'ikinyarwanda nyirizina kuko nicyo cyuzuye umuco nyarwanda n'indagaciro za kinyarwanda mwe mwese twaganiye mu biganiro byacu ku ijwi rya Amerika ku mwihariko ndabashimiye mbifuriza n'ibihe byiza tuzakomeza kandi igice cya kabiri cy'iki kiganiro muzagikurikire ku maradiyo yanyu ku cyumweru gitaha. Kuri mikoro hano I Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi naho ubutaha.